nani tensa. We, bono nani tensa. Mark me, medali classic.
Sherry music.
We, unani tensa. Kisa mapenzi ya tisinaga pesa. Mwanzi unajituma. Iluto shweke kidogo unacholeta.
Mona dharau, mona kijicho, aduna pichiriza. Inauma moyo, inaliza ropo, ya nina huzunisha.
Mwanzio nimekonda stress, na nakuombea jobless. Hata kama niko jobless, aki I am not a manless.
Mibaki bila bila, pakupara mi, mamama sitamia. Amisumadia, bako mifamilia, na sito wachia. Manoko wakisema, bako nimejisikia. Mimi kusubiria, kini acha taumia. If you many talk, sija nikachoka, mie kusubiria. Mana nimechoka, nikusubiria, kini acha taumia. If you many talk, sija nikachoka, mie kusubiria.
Wana nitaka taka, na mina wapuzia. Mina kutaka taka, ulijubani mami, moyo wangu tatulia. Wangi wadadada, na nitaka taka, na mina wapuzia. Mina kutaka taka, ulijubani mami, moyo wangu tatulia.
Yes.